Blog Talk Radio.
Nongeye kubasuhuza abakunzi ba radio iteme mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi. Turi ku itariki ya 26 ukwezi kwa gatanu umwaka 2020. Burumwe nange Jean Paul turayishimiye. Ni ku nshuro ya gatatu umuryango w'abibumbye wongeye kusubira ku nyito ya genocide mu Rwanda, cyangwa se genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane, resolution yakaba yaratambutse muri General Assembly, aho Ubwongereza ndetse na Amerika bwagize icyo buvuga cyangwa se icyo bunenga ku myitwarire ya Leta y'u Rwanda, cyane cyane ku aho badaha agaciro cyane abahutu bapfuye muri genocide ya 94, genocide y'abatutsi ya 94. Gusa resolution ihari ikaba yo nta cyahindutse, cyahindutse gusa ni igihe cya bibiri bwa mbere ubwo bayiganiragaho, ndetse bwa mbere yaganiwe muho muri ONU baho yitaga genocide au Rwanda, bakaza kuyihindura rero ejo bundi muri 2014 ubwo Ambasaderi Gasani Eugene yabaga muri ONU, yarahagarariye u Rwanda muri ONU, bakayita genocide yakorewe abatutsi. Ariko icyo gihe ikaba yari resolution yakozwe na akanama gashinzwe umutekano ku isi, cyangwa se UN Security Council niba ariko babivuga mu Kinyarwanda. Nyuma ya UN Security Council, iyo resolution ikaba itarigeze ijya muri General Assembly kuko bigaragara, ariko ikaza kuzajyayo ubu ubwo rugwabiza ariyo, ariko ari ya resolution ya UN Security Council bajyanye bakaza kuyitorera. Ariko bamaze kuyitorera, icyabaye nuko Ubwongereza n'Abanyamerika nabo bayitoreye, ariko bakavuga reservation zabo cyangwa se critique bayifiteho, ariko bitabuza kuyikonfirma. Ibyo rero bikaba bimwe na bimwe byarazanye nibanabyita urwikekwe cyangwa se kwishishanya hagati ya Leta y'u Rwanda n'Ubwongereza, cyane cyane muri letre cyangwa urwandiko Madame Ambassadrice Rugwabiza yandikiye Ubwongereza, yanenze Ubwongereza ko budatanga abakekwaho genocide bari mu gihugu cyabo, ariko bisa nko kwihimura kubera Ubwongereza babikoresheje binyuze muri ambasaderi wabo yababwiye reservation ze, kandi mu by'ukuri bitatumye atanatorera iyo resolution. Ariko basa nkaho batishimiye ibyo yavuze, bituma rero nabo babwira bati namwe dufite ibyo tubanenga. Ubyo kandi ntabwo ari position y'Ubwongereza gusa, n'Amerika nayo ubwayo yagize icyo ibivugaho. Ariko reka nze kugaruka mu kanya mbabwire uko byagiye bihererekanya mbere yuko bigera n'ahangaha tugeze. Gusa ku zindi nkuru ndibuze kuvugaho, ni Perezida w'u Burundi watowe, ni General Major Ndayishimiye Nshimiyimana Evariste. Akaba rero yaratowe ku bwiganze bw'amajwi 68%, agakurikirwa na Agathon Rwasa uri muri 24 hafi aho. Ubwo ariko si icyo gusa turibuze kuvuga kuri iyi ngingo, ahubwo muri press conference aho General bakunze kwita Niva yabonye, yavuze na koko bishoboka ko Rwasa yaba akorana n'abantu bo hanze cyangwa se bamukoresha, kuko bigaragara ko patriotism ye ariyo gukemangwa. Iyi nkuru rero mwari mwayitegereje ejo, mumbabarire kuba ntarashoboye kuyibagezaho, ariko byari maze iminsi bihwihwiswa ndetse byandikwa hirya no hino, bakanavuga yuko amatora bashobora kuzaya soma ofisielema mu minsi iri imbere, ariko abyihari bakaba ari biharura umugani wabo akaba ari by'agateganyo gusa. Agatorwasa yavuze yuko afite umugambi wo kuzajya kujurira igihe azatekereza ko amatora bayibye ataciye mu mucyo, nubwo yari yamaze kunenga ko hari ibintu byinshi abonamo nk'aho habayemo irregularities cyangwa se kutagenda neza muri aya matora, nubwo yemera ko yabaye mu mutuzo. Ntabwo rero ibyo biragera, ariko mu gihe bitaragera hakaba hitezwe ko azajya kujurira, kandi nawe yarabivuze ati nzajya mu rukiko n'igihe twasanga twaribwe mwitonde. Abwira abarwanashyaka b'ishyaka rye ko bagomba kwitwara neza mu gihe bategereje ko procedure zubahirizwa. Ariko mbere y'uko ibyo biba, kuko iyi nkuru ntarivuze kwigarukaho, uwatowe akaba ari Evariste Ndayishimiye, reka mwumve icyo yavuze kuri iyi myitwarire ya Agathon Rwasa, ndetse ahavuga ko n'ibyo yakoraga na mbere muri Arusha byagaragazaga ko ashobora kuba ari umu agent cyangwa se umu agent w'abanyamahanga. Reka tumwumve, ntabwo iyi nkuru ndi witindeho. Icyo gusa navuga rero abakunzi baragiteme, hari benshi bashobora kuvuga bati ishyaka riri ku butegetsi ntabwo ryahaye amahirwe abandi bantu, CNDD-FDD yari kureka abandi bagategeka. Ariko hari ikintu kimwe mu Burundi dukwiriye kuvuga cyabaye gikwiriye gushimirwa. Perezida Nkurunziza ashobora kuba amaze imyaka 15 ku butegetsi. Icyo yakoze kimwe na Perezida Kabila, icyo kidahakanyaho kidashidikanywaho kidasubirwaho, nuko yaha ishyaka rye habamo irregularities. Uko byagenda kose yagaragaje kutikubira, yerekanye mu Burundi ko hashobora kuvamo undi mwana, yerekanye yuko kankoreshe amagambo ya mwene data ubwo yiyamarizaga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda, bamubaza bati impamvu ari byiza ku butegetsi yenda bwaje busimburana, avuga ko ari n'ikimenyetso ubutegetsi bukwiye gutanga cyangwa se u Rwanda rukwiye gutanga ko u Rwanda rutabyaye ikinege. Ibyo rero nibyo Perezida Petero Nkurunziza akwiriye gushimirwa cyane, kuko yerekanye ko mu Burundi batabyaye ikinege. Ushobora kuvuga uti CNDD-FDD igumye ku butegetsi, wi igumye ku butegetsi iyo neza n'andi madosiye ayo, ariko intambwe ntabwo umwana umugani w'aba yenda w'abarundi mu magambo y'umwana kurera umwana, reka mvuge amagambo y'umwana w'uruhinja aravutse, umugani ntabwo yatangira kurya ibigori yenda atarigera amera n'amenyo. Simvuga ko bidashoboka ko succession ya pouvoir ishobora cyangwa demokrasi yose uko abayivuga bayinenga babivuga ko idashoboka, ariko icya mbere nuko n'uwatsinzwe aremeza ko azajya mu nkiko. Mu Rwanda se ibyo bibaho? Ntabwemera. Ntavuga ko no gutsindwa, iyo gutsindwa ntihari na gatoya. Ni ukuvuga ngo urapfa urafungwa, keretse uwo bavuze bati ngwine uvalide ya matora yacu, abo nibo biyamaza hamwe na Kagame. Ku Burundi rero fata urugero rwa Tanzania. Tanzania imaze igihe kingana iki ijya mu matora? CCM mumbwire ikindi gihe nyuma ya Nyerere hari indi shyaka ryatowe rigafata ubutegetsi. Ariko demokarasi muri Tanzania ni turabizi ko abayirwanya bavuga ibyo bavuga, bakavuga ko hari ibintu bitubahirijwe, hari amatora ataragenze neza, ibyo byose nahangaha muri Amerika ibyo bita Florida 2000 nabyo murabizi byageze bakinamo na movie, barakinamo na filme. Ntabwo ari ukuvuga ko demokarasi muzayibona iri in play yenda 100% na gatoya. Naha muri Amerika ku matora ya Trump minsi yashize bavugaga ko Facebook yagize uruhare n'amapropagande yagiye badesemina bayerekana ibintu by'ibinyoma ku bakandida kugira ngo bafefore ngende umukandida uyu n'uyu. Ibyo mu matora hazabamo games ziri byabwo wabyita strategy, wabyita manipulation, wabyita iki, ariko c'est possible que no mu bihugu bifite demokarasi isesuye cyangwa twita kuri demokarasi iri ku rwego rushimishije itagiba ijana ku ijana. Mu Burundi rero ibyo ntabwo nahatinda kuko twebwe tureba ibyacu cyane byo mu Rwanda. Icyo tuzi cyo nuko amatora yerekana ko General Ndayishimiye Evariste ariwe watowe, kandi ikindi fact yindi nuko Perezida Nkurunziza yemeye gutanga ubutegetsi akabuha undi murwanashyaka, akazemera gukora ihererekanya bubasha muri CNDD-FDD, ibindi za complaints zindi. Ariko tuzi ko yemeye ko mu Burundi hatari ikinege, yemeye ko mu Burundi hari umuntu wundi ushobora kuyobora igihugu. Kagame ntabwo ari kubimeza, no mu Rwanda ntabwo ari kubimeza. Yewe n'abasenateri na FPR nk'ishyaka birirwa bashashana hirya no hino bavuga bati nta wundi ushoboye, nta wundi ushoboye, nta wundi ushoboye, uturekuye twashira. Nta nubwo batanze niyo opsiyo kuvuga ati bumukuru wo mu rwego rwo hejuru tuzajye tuza kugusaba inama, ari byo bakoze mu Burundi. Nabo gushimirwa, nabo gukurira ingofero kubona nibura mu ishyaka ryose rya CNDD-FDD bavuga bati harimo n'abandi bagabo. Convention yarabaye si n'umwe, hari abagabo bagera kuri batatu. Muri abo bagabo batatu bandi batowe nabwo n'abandi bagabo, havamo umwe, umwe ajya guhatana n'abandi guhagarara CNDD-FDD. Perezida Nkurunziza akicara agahererekanya ububasha, bakazajya bamukenera aho bamukeneye bakamugisha inama, bakamushimira ko yavuye ku butegetsi. Ibyo iyo biba mu Rwanda nabyo twari kubinenga mu bundi buryo bwo kuvuga tuti yenda ahaye Cyomoro se, ahaye Ngarambe se, ahaye Kanaka se, ariko nibura iyo kuba ko yavuye ku butegetsi icyo twakemera. Ibyo byose twari twarabivuze, niyo mpamvu iki gikorwa ari cyo gukurirwa ingofero. Reka mwumve amagambo ariko yavuze General Evariste aho yavugaga imyitwarire ya Agato Rwasa.
Nakata shika sura gutonda muri ya namashikira gaze nakata sura none hari muri leta ari mashinga mateka arashobora kwivugira ibyo ashaka. Mugabo ikintu Rwasa yerekanye neza nuko yerekanye ko akoreshwa atari wakora, si wakora, arakoreshwa. Nikino yamenya jeno cyambaze ikibazo kuzana amategeko agenga ubutare n'agataka mu Burundi yarusha icyo kintu nticyagwasa. Murazi yuko na ntaryo abakoroni ikintu cya mbere bashaka n'itunga ry'u Burundi barariharaniye, baremera bati nidufume twicara tumarana Burundi bupfe hako ubutare n'agataka buzoribwa n'Abarundi. Hanyuma babonye ko Abarundi rero bakanuye ukazoza kabo babushize mu ntoki, itunga ryabo ni ryabo. Ubu rero batabarundi ari abandi rero bamwe bakoresha b'abapedesi bamwe b'abagurano bakorera abazungu bati genda wewe ubwire uku n'uku n'uku ngo reka mugende ngo bajye amategeko bageze ubutare n'agataka azohinduka. Iyumvira umuntu aza kuvuga atabarundi ntibagifyaba, iyumvira umuntu agenda kuvuga ngo amatora acungerwe n'abanyamahanga agakura ko agateka abenegihugu bamutoye, none uyo muntu arasaserukira abenegihugu cyangwa abaserukira cyo byarantangaje cyane. Umuntu yitwa ko aserukira abenegihugu akavuga ati kuva mu Burundi intwaro ya demokarasi itegerezwa kuvaho amatora acungerwe n'abazungu bakavantara, uwo muntu aracari yaheze kwambura iteka Abarundi yaraheze jembere simbona iziwe ingere byifashe. Iziwe rero ntawe bisa bisa n'ibya leta kuko twarabonye ko wewe akorera abandi, akorera abandi ntazaharire kuko nikimenyamenya ntiyari kuvuga ngo amatora acungerwe n'abanyamahanga, ntiyari kuvuga ngo leta isambuke haze leta afata kibanza, ntiyari kuvuga ngo amategeko agenga ubutare n'agataka aje kwigigwa yarusha kandi ubwo butare n'agataka ari ibyo Abarundi bonyine. Ivyo ni ivyemezo ntabesha byerekana yuko umushinga bateka Rwasa atasa sana na leta y'u Burundi iri kwikorera abenegihugu.
Ik reka nongere mbahe ikaze ku nkuru z'i Burundi ariko tukaba tuzisoreje aha tukazazigarukaho nyine uko bizakomeza bidevelopa impamvu mvuga ko bizakomeza bidevelopa mwibuke musubira inyuma ku makuru yandi twagiye tubagezaho tubabwira yuko Kigali nayo yambaye yavuze ko byanze bikunze igomba kutobera Burundi idashaka ko Burundi buzatanga isomo rya demokarasi ku Rwanda ibyo rero bikazaba intandaro ishobora kuzavamo myivumbagatanyo ndako ndavuga umubano mubi hagati y'ibihugu byombi ariko Kigali yo ikaba ibiteganya kubivanamo ibindi aho yigeze kuvuga ko ndahitse ko yanavuze ko icyo yifuza ari uko hadashobora kuba ihererekanya bubasha keretse yo ugayo ifite umuntu yifuza kuba ariwe ujya ku butegetsi kubera impamvu ibyo tudashobora kumenya byo ariko rero turacyabiteza amaso kandi turabikurikiranira hafi muzaba abambere bo kubimenya ahangaha kuri radio iteme umunsi ku wundi ubwo amakuru azakomeza atugeraho bakunzi baraditeme hari indi nkuru inkuru y'abavanywe ku butegetsi ngira ngo nyiremo nayo mbere gato yuko nsubira kuri iriya resolution yawe niyo kuri 20 z'ukwa kane abavanywe ku butegetsi mu Rwanda ntabwo bikiri inkuru ntabwo bikuriye no kuba inkuru sinabo hambere bava ku butegetsi ikibazo gusa ikibazo nuko uburyo bava ku butegetsi bisigaye ubwabyo ari agahumamunwa bisigaye ari agapfukamunwa cyangwa banza ariko busigaye twitwa kubera uko Kagame birukana bamwe na bamwe nabonye batabana batanamenya ko birukanwe badashobora no kugira handi basobanura ibyabo mu gihe bagitegereje yenda kuzabazwa na service za RBI nkuko amakuru angeraho ari uko RBI yamaze kohereza ubutumire bw'abo bantu babiri barabe bavanwa ku butegetsi abo ni Guverineur Eugene Gasana uzwi ku izina rya Rurayi wabaye umukuru w'ikirenga wa polisi y'u Rwanda cyangwa se mu magambo y'icyongereza avunaguye ni IGP cyangwa se mu maremare Inspector General of Police cyangwa se Inspector General of Police uwo rero akazakuvaho ajyanwa Butare cyangwa se mu mantara y'amajyepfo nyuma akaba yavanywe ku buyobozi hamwe na executive we abantu babiri administration yose ni nko kuvuga ngo bayikombowe akavanwa ku butegetsi hamwe n'uw'intara ya North izo rero zombi zikaba zifitanye amasano yuko ari ahantu hatutumba umwuka w'intambara muri ibyo bice byombi ibyo ntabwo mvuga ko hari aho bihuriye nabyo ariko ibyo nabyo ntiwana muri analyse ntiwabyirengagiza mu gihe ibyo bice byombi ari ibice bashakamo umutekano w'ijana na 20% bashakamo cooperation hagati ya guverinoma ya gisivile n'abasirikare birenga ijana ku ijana hanyuma bose bakavanirwaho icyarimwe kandi hose habavuga ko hari umutekano ubengamiwe cyangwa subangamiwe haba ku gice cyo muri za Noho Gisenyi Ruhengeri uturutse za Birunga iyo ngiyo ndetse no ku ruhande rwo muri South ku gice cy'u Burundi na za Cyangugu naho muzi uko biba byifashe hanyuma bakaba bakeka rero ko cooperation yabo bantu ko ari babiri itari cyane cyane uri Butare ho hari ikibazo turi buze kugarukaho mu kanya ariko ndakigarukaho mpereye kuri chronology yerekana uburyo abaministre bamaze iminsi bavaho n'abayobozi mu gisirikare cyangwa se na muri administration ya Kagame uburyo basigaye bavanwaho hera kuri Diane Gashumba mbere gatoya yuko bamujyana nako bajya mu bwiherero hakaze Vode Uwizeyimana ministre udeta secrétaire d'état cyangwa se ministre wungirije witwa Isaac Munyakazi w'uburezi ugafata ministre w'umutekano Nyamvumba Olivier Nduhungirehe ministre nawe d'état ariko warushinzwe East African ugafata na Murasira bavuga ko ashobora kuba nabagirwa amajanja mu minsi ya vuba ibyo ariko sabo gusa hari n'abandi abajenero benshi tumaze iminsi tuvuga bari ku gatebe nawe reba igihugu udashobora kuvuga ko utavuga ko kiri mu manegeka nuko yaba nawe atagira amaso. Mugani wa mugani ngo dufite amaso we ntabona. Koko ushobora kuvuga abajenero bangana kuriya bicaye urwikekwe ruhari hagati mu gihugu mu gihe hari na za activite kubera za covid, ariko ukicaza abajenero bangana kuriya bose, hanyuma ukongeraho ukajya mu ministre. None uvuye mu ministre ugiye muri ba guverineri. Uzi rero ikintu gitangaje abantu benshi ushatse kujya muri statistics ukareba ibintu biriho biba, ufashe muri secteur y'umutekano ugafata muri secteur ya executive, ugiye noneho no muri administration locale, guverineri babiri mu Rwanda ushaka kumva ko ari guverineri babiri bavanyeho icyarimwe, nabo ni benshi cyane. Ariko niba ushaka kubyumva neza, fata aba guverineri bari mu Rwanda bani bangahe? Ni bane. Iyo uvanyemo babiri, intara y'amajyaruguru n'amajyepfo yose hasigaye iki? Igihugu ni ukuvuga ngo hasigaye iburasirazuba na hagati, ubwo Kigali na Kibungo na hehe, ubwo n'iburasirazuba, ubundi ubwo na hehe sinzi ukuntu babyita, bira za Byumba, Ruhengeri, banza bifite ukundi ukuntu babyita. Ariko ni ukuvuga ngo kimwe cya kabiri cy'igihugu cy'abayobozi b'igihugu bose bavanywe ku mirimo kubera mismanagement. Ntabwo nshaka kugira ngo nibande kuri bariya babanje, ariko nabyo mubikoreho reference. Niba hariho kuvanwa ku myanya ko bari abaministre, abasirikare bo ku rwego nka ruriya, ntabwo ari abantu bari mwendere, warangiza ugafata kimwe cya kabiri cy'abaguverineri b'igihugu cyose, ntuvuge ngo babiri, hafi ya governance, ukabavana ku butegetsi. Kikwereka ko igihugu kiri muri crise, crisis ikomeye cyane. Niyo manegeka navugaga. Noneho reba aba ministre rero, aba guverineri bavuyeho nawo mu kihe gice. Ni ahantu hari delicate, hari delika ho kwigengeserwa kubera ibibazo bihari. Ngaruke rero kuko turacyabakurikiranira amakuru ya y'impamvu nyamukuru ya guverineri Jean-Marie Vianney Gatabazi. Ariko reka tugaruke kuri Gasana Emmanuel. Amakuru y'ibanze ageraho yatugezeho kandi yizewe atari gushidikanywaho, nuko yabanje guhamagarwa i Kigali bamubwira yuko hari mikoranire mibi hagati ye n'abasirikare na division ya yo mu majyepfo, ariyo isigaye iyobowe na Rutaha muri ino minsi. Bavuga yuko hari amanama amaze iminsi akoresha, ayo manama ubusanzwe yagombye kuba arimo ba representant b'ingabo, iyo harimo bariya nzego z'uturere two hasi hagomba kuza ba IOs cyangwa se ba intelligence officers cyangwa se abashinzwe iperereza muri ako gace, muri brigade zigize division yo majyepfo. Ariko ngo ibyo akaba yarabyirengagije, ahubwo akayatumira administration isanzwe, noneho ntatumire abasirikare n'abapolisi. By the way, n'abapolisi nani mbyibagiwe, abapolisi. Ariko hakaba hari umubano uri konike mubi cyane hagati ye na Dani Munyiza, ndetse ari imwe mu mpamvu yatumye avanwa no kuri ya mwanya, kuko bitashobokaga ko bashobora gukorana, ahubwo umwe akaba yaguza kuzica undi. Mu gihe ibyo ataramara n'imyaka ibiri agiye kuri uriya mwanya, nawe aravuga ati abo polisi bawe ntibazankandagire mu nama. Wavuga se te ni Jean ni Dan Munyuzo mukurikiye kugera hariya, siho gusa biranashoboka, ariko bishobora kwereka yenda n'umubano wa Dan na Kagame nawe uko uhagaze. Mu minsi yashize baramuhamagaye, ariko hakaba hari inama yabaye iheruka nayo akaba division yo majyepfo itari ifitemo representation, ndetse
n'igihe Kazura yagerageje kumuhamagara ngo akaba yaratarabihaye agaciro ndetse akabisuzugura, bakabifata ko ari uko ashaka gusuzugura General Kazura wari umaze kujya ku butegetsi amwinubira atamuha icyubahiro. Bavuga ko atari ubwa mbere byari bibaye yirengagiza gutumiza abo bantu mu nama y'umutekano. Ubwa mbere yarabibajijwe, biyongeye kuba bwa kabiri basanga ko ari agasuzugo badashobora kwihanganira, yirukanwe nta nteguza. Ntabwo mvuga ko ayari amakuru amwe gusa bariho bamubaza, bashobora kuzamubaza ruriya ruganda, nk'ibyo ntibazabivuga mu birego bamurega, ariko bazamubwira ko ari inganda zitunganya ibintu ngo yanze kuzuza ibyo Kagame yamubwiye ko aribyo mushinze. Bazamureka byinshi cyane byo kugira bamukorere dosiye genda bamufunge cyangwa se agende abe imiriye hariya kwa Kazura, niwe bagiye kumwohereza, uwo yanze kumva noneho agende nawe yicare hamwe na Nyamvumba bategereze icyo Kagame azabapangira. Amakuru kuri iyi nkuru ya Gasana Eugene izakomeza kugaruka, reka noneho tuzabigarukaho no mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi kuwa kane. Ibindi tuzaba twamenye nabyo tuzabibabwira, turacyabatohoreza iyi nkuru. Naho uwitwa Jean Marie Vianney Gatabazi we yaravuze ati mwamwiboneye muri Twitter aho yashimiraga Kagame ko ahubwo yamugiriye neza kuba yenda atamwishe, akaba yamukuyeho hari ku butegetsi, hariya ku butegetsi bwa guverinora, ariko ati ndagushimira cyane. Kumushimira iki? Nta kindi, uko yamukuyeho ndagushimira. Ndetse niba naranagutengushye na FPR mbasabye imbabazi, nawe mutekereze icyo kintu please, hazi icyo azize niba naragutengushye. Ndakuvuga ngo ararenganye. Ntabwo waba utarenganye uvuge ngo niba hari aho nagutengushye, nawe ubwe ari confused, hazi icyo azira. Ibyo rero byabivuze muri Twitter, bigaragara ko nta nakisi afite, nta n'ushobora kumwitaba. Ubu batangiye kumugendera kure, niyo mpamvu nawe adashobora no kujya muri FPR ngo ababwire ati dore urwandiko rwanjye ndubahe. No, arushyize ku karubanda barubone, atanze abagabo wi. Ariko niyo akise yonyine afite kuri Kagame n'ukuntu yabaye inshuti ye muri biriya by'amatora ya 2017 ya constitution ye, yaba no muri ya guverinora ye, ari muri iriya gahunda ya Byumba, kuko n'umunyabyumba y'ibintu by'indake za Kagame byo kubigira ngo niba ari umurage n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose Kagame ntacyo bimubwiye, icye cyari icyo yarakirangije navuga avuyeho. Isesemira mwisha Jean Marie Vianney Gatabazi, ndibuka hari umuntu wigeze kutubwira blague atari blague ariko n'ukuri, nuko gusisheke bishekeje, ubwo yaragiye kugonga umugore w'umugeneral, noneho ntiyamenye ariko umugore ko ari umugeneral, kuko yenda biturutse n'imodoka yagendagamo itariho plaque za gisirikare. Aza gusaba imbabazi, umushoferi amubwira ati ariko wari uzi ko uyu muntu ari umugore w'umujenerali? Umushoferi abimubwiye ahita Gatabazi yahise agira umurizo abushyira arabubinda, aragenda yifashe mu maguru, aragenda aravuga ati rwose ndagusabye imbabazi, ariko ahita yintroduza avuga ati ni jyewe Jean Marie Gatabazi, honorable Jean Marie Gatabazi, umwe bajya beshyira ko yibye amasengeri. Uko niko yintroduje. Ariko noneho ntabwo mbivuze gusa kugira ngo mvugiye blague, nuko hari ntandara y'amasengeri, ndetse we yayise neza, yavuga amasengeri ubwo yihaye icyubahiro. Ubundi twebwe batubwiraga amakariso ryari, hari igihe bajyaga muri mission muri South Africa, noneho mwaka mbabarire ntabwo mwibuka neza, ariko ndumva narigeze kuvuga ku itabaka, ariko ndaza kubatohoreza. Agezeyo ajya muri mall, ntiyarazi ko arimo za kamera, noneho zimufata afata rero amakariso, kuko yenda n'amasengeri agenda yapfurika mu ikoti, arasohoka agisohoka bahita bamuhagarika kugeza ubwo ndumva niba atari atashe militaire Joseph Rutabana waba waraje kumugombora bamukiza iyo embarrassment barataha agaruka I Kigali ariko icyo gihe nuko ngo Kagame yaramaze kubona diama muri politique ya FPL kubera iki bene nkabo teho izo tags nkizo ngizo nibo bakoresha ibyo ari byo byose kuko akubitaratsa mura gato bakavuga bati uribuka dossier ya South Africa uribuka makariso uribuka masengere nibwo andika tumuhe icyubahiro yenda akwiriye tuvuge ko ari amasengere none nayo bigeze basanga ari inkuru ishaje nabwo baramushyize ku ruhande gatabazi rero nkuko nababwiye makuru aracyari mashya tuzabegarukaho muri ikiganiro cyacu cyo kuwa kane kandi twatangiye kuyabatohoreza ni minsi ibiri gusa musibejo tuzababwira icyo bindi bamubeshyera cyangwa se ukuri bavuga ibyo yakoze noneho rero ubu murebe namwe abategetsi bose uko bangana baviriyeho rimwe icyarimwe hari abandi batangiye kwibaza ko batangiye kwigera amakoti ngo bagiye gusimbura bakavuga bati biraruta ubusa yenda tugiye kongera gutegeka igihe gitoya zero iruta nako rimwe riruta zero ariko niba abantu bose mumaze kubona muri iki gihe bagenda bajyeho bakavaho muri ubu buryo Kagame we ikintu kimwe yabigaragajemo ni insecurity yo mu rwego rwo hejuru iyo mu rwego rwo hejuru ari insecure niba wakazi keza arimo gukora ariko noneho nawe natekereza ya za ndege yirwaga agenda na niyibaze izo ndege zose yajyagamo ibintu byangiritse uko bingana yenda hari ntazongere kujya mu kuva mu gihugu niba kuba mu gihugu asanze abaministre kimwe cya gatatu cya ministre cyose ari abanyoni ari amabandi noneho afashe asanze abasirikare bose ari amabandi ntacyo bamaze ari useless asanze abaguverineri kimwe cya kabiri cyose ari ntacyo bamaze bari muri mismanagement iyo mismanagement ikaba yaranagaragajwe na biraro mu minsi yashize ubujura buteye ubwoba ibindi tuzabigarukaho ubutaha yari akwiye kumenya ko igihugu nta kontrola gifiteho na gatoya uretse kwibeshya gusa umugani wa Evode wanakwibaza ko gukora amabandi gusa atereyeho nta kindi reka rero twongere dusoreze kuri iyi nkuru ya genocide n'inyito abantu benshi bakunze kugarukaho uyu munsi mbanze yenda mbivuge neza ko ntabwo resolution ivana hinyito genocide yakorewe abatutsi resolution irakonfirma genocide yakorewe abatutsi niko yitwa ariko muri iyi resolution abongereza bavuze ko bagiye kunota izo observation bakoze ko hari kwirengagizwa kw'abahutu bishwe mu Rwanda muri genocide harimo n'abakumiraga cyangwa se n'abarwanyaga ayo mahano icyo bivuze rero ni iki jyewe icyo natekereje bivuze nuko hari ikintu kiriho kigaragara ko bashobora gusureva le crime cyangwa se ibyaha byakozwe na FPR ni nka warning ni nka avertissement ibi ntabwo ari ibintu leta y'u Rwanda ikwiye gufata ala legere cyangwa se minenembwe ngo yumve ko ngo biriya gusa ari ugukora iriya iriya declaration ngo nta kindi no bifite icyo bishatse kuvuga iyi nkuru tuzakomeza kuyiganiraho ariko mu Rwanda crime za SPR de bazire documenté ariko hari ikintu kimwe FPR yakoze mu gihugu ikintu cyo kwirengagiza abandi bantu noneho akababaro kabandi ariko saho ngaho cyane jyewe ntibaza ko nshobora kujyana na rize zanjye ariko cyane cyane mufate izi nzandiko z'abacika cy'umuzima z'imisi zicicikana bandika uhere ku urwa ndumva hari za mbere zanditswe na liste nini harimo abantu bo muri Mahoro People's Congress ndetse nabandi ba survivors bifatanyije mwaka ntago mwibuka hari urwandiko most recent cyangwa se ruheruka rwanditswe na Diane Rwigara akaba yararwanditse nyuma yaho bamwiba bamwangira ko yiyamamaza ndetse bakaba bara yararwanditse nyuma yaho yafunguriwe abwira leta y'u Rwanda abwira Kagame yuko abacika cumu nabo ubwabo bakiri ba victime ba leta yoboye n'uyu munsi hari izindi nzandiko zasohotse nyuma yaho nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo hakaba noneho n'urupfu rwa Kizito Mihigo ubwarwo biriya ntabwo ari ibintu amahanga reba akavuga ngo barapasa gutyo gusa barabidokumenta ntabwo bajya mu maraporo yabo kubera gusa icyo gihe rero ya narrative ya FPR yo kuvuga ko ngo yo ngo ariyo murinzi wa genocide ibyo bintu ntago bakibe bayinga basanze Kagame ashobora kuba akoresha genocide kuri politike gusa nta nubwo ari na protection y'aba victime icyo ni kimwe muri analyse ku rundi ruhande bakaba bazi ko nawe atari shyashya bakamubwira bati ariko hari n'ibindi bidahabwa attention hari izindi mfu zidahabwa attention kandi byari bikwiriye iyo Kagame ashobora kwerekana amahanga akerekana koko ari we mucunzi ari we protecteur niba namwita protector wabacika cumu nkuko yashaka kubivuga abivuga mu madiskuru gusa yarangiza akabarimbura akabamarira ku icumu hari igihe impaka zimwe na zimwe zari kuba zigoye no gukora muri oni ariko ntabwo ariko bimeze ikigaragara nuko ubu agezaho agomba kuzisobanura nawe ku bintu bimwe na bimwe iyo batangiye gutunga urutoki bakavuga batari ko nibi nabyo byari bikwiriye kuvugwa ejo bundi mu byukuri ibyo kibyo ntabwo nta muntu bishidikanyaho na Olivier Nduhungirehe ari mu byo dutekereza ko yaba yarazize aho yavugaga ko mu kwibuka hari igice kimwe yenda kibuka ikindi nacyo gikwiriye kwibuka mu mutima ariko icyakurikiye nyine yahise avanwa ku butegetsi ntabwo rero nk'ibyo byose bitajya muri documentation icyo nashaka kuvuga kuri ibyo nuko resolution ntabwo ari ntacyahindutse noneho ndashaka kujya muri chronology yayo ariko maze kuvuga ko ibi ari indicative cyangwa se ari ibimenyetso yuko Kagame ashatse yatangira kurya ari menge ndetse na FPR cyane cyane ko ntabwo wazajya kuvuga ngo uzavuga ngo hari aba victime ba genocide ndo tuvuge ba Agatha Uwiringiyimana noneho ngo utekereze ko abandi utazigera ubavuga victime ba RPF by the way nahoze nsoma iriya resolution yo muri 2014 ya Security Council aho bakoze reference kuri ICTR bavugaga ko ari crime za genocide n'izindi crime zabereye mu gihugu cy'u Rwanda uretse ko baba specifique bakagarukira muri 2000 nako muri 1994 muri December muri resolution ya cyangwa se nge muri chronology bavugaga aho batangiye kwita genocide in Rwanda ntabwo ndi busomere resolution imbere yange nayisomye kare kugira ngo mbere yuko ngaruza muri studio mbe mfite yenda idée générale aho bavugaga ko bayise genocide mu Rwanda nibo nyito ya mbere bayihaye ariko muri 2014 ubwo ambassadeur Eugene Gasana yari muri ONU yarahagarariye Rwanda muri ONU yafashije leta FPR guhindura inyito aho yavuye kuri genocide in Rwanda ahubwo iba genocide against yabaye perpetrated against Tutsis icyo gihe mwibuke ko ari bwo u Rwanda rwari member state muri Security Council kwa kundi bajya bageraho bakajya muri Conseil de Sécurité bara mambre 15 muri wa mwaka wabo ni bari myaka 2 nako ariko baza gukoresha iyo opportunité kugira ngo ba sponsoring iyi resolution yaje gupasa ibyo nakwita anonymous bose kwa 15 barayemeza iyo resolution ikaba ari 2150 resolution 21-50 ushaka kuyireba muri resolution za UN na za UN Security Council nagize amahirwe yo kuyisoma baza kubyemeza ariko uwo mushinga wa ambasaderi Gasana akaba ariwo madame Rugwabiza bajyanye muri General Assembly General Assembly kugira ngo bihugu 193 bigize ONI niba atari 192 cyangwa 193 ize kwemeza iyo resolution ikaba yemejwe yose bose bihugu byose byarayemeje ku itariki 24 cyangwa se par consensus cyangwa by consensus bishatse kuvuga ko ntabwo batoye umwumwe kuko nta mpamvu bose barabyemeye ariko muri discussion ubwongereza na Amerika bikaba hari icyo byavuze kuri impfu za bamwe mu bahutu cyangwa se z'abahutu bapfuye zitajya zihabwa agaciro cyangwa attention bikwiriye ibyo rero nibyo ngira ngo mwese mutekereze icyo bivuze kuri Kagame ntugire ngo bagiye kwandika response nabo bitabatera panique haraho bavuze bakora reference kuri legal document ariko ahandi usanga ko harimo panique yaba ari ya Rugwabiza yaba ari ya leta FPR muri rusange ariko wabonaga ko harimo ikintu cya panique ikindi navuga nuko ku bantu yenda kubya ICTR muri iyo resolution kandi iranota baranota yuko kuri genocide contre les Tutsi cyangwa se against Tutsi ibyo byo bakoze ibyo bita judicial notice ibyo byanditse muri iyo ya 2000 nshobora kuba ntafite aho hantu banza ari 2006 oya ni 2006 wi tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2006 urukiko rw'ubujurire rwa STR bwakoze icyo bita judicial notice judicial notice ni nko kuvuga ko ubwo ntamvuye kuri ONI ngiye kuri ICTR nuko ikaye na mitambi vuge muri example niho byakumvikana utazi by'amategeko nuko umuntu nurugera bakavuga bati twemere yuko Kigali ari umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari capitale y'u Rwanda cyangwa se twemere ko Kagame ari president w'u Rwanda iyo ni judicial notice no kuvuga ngo ni ikintu mbese udashobora guhakana ku president w'u Rwanda kuva muri 2000 na kangahe cyangwa se muri uyu mwaka wa 2020 icyo ngicyo rero cyangwa se wemere ko Burundi ari igihugu cyo muri Central Africa kivuga ururimi rw'ikirundi cyakoronijwe n'ababirigi ibyo ushobora kubifataho ibyo bita judicial notice ni ukuvuga ngo nta deba nta argument nta pros nta cons nta defense nta kuvuga ngo tuburane kuri iki kintu ni fact iri non cyangwa se iri ni ibyo bavuze ko ari common knowledge mbese buri muntu wese ibyo yabyemeranyaho iyo judicial notice bafashe rero icyo gihe yavugaga ngo nabisobanuye kugira ngo tubujyane yavugaga ko bafashe judicial notice ko mu Rwanda muri 1994 habaye genocide y'abatutsi iyo ni urukiko rwa Arusha icyo rero ntabwo ari cyo banaburanaga ni nabyo wabonaga uriya mudamu Rugwabiza ambasaderi Rugwabiza yagarutseho basita icyo kintu ariko noneho muri 2003 nabwo tariki 23 z'ukwezi kwa 12 nibwo badopse iriya nyito yo kuvuga ngo International Day ya remembrance cyangwa se niba reflection ya genocide yo mu Rwanda ntabwo icyo gihe bakoresheje ijambo abatutsi ngo hari mu 2003 nakagombye ko ariho natangiriye noneho mu biri bavuga ko uwo munsi tariki 7 z'ukwezi kwa 7 nako kwa 4 ariwo munsi uzajyuba reflection ya genocide yo mu Rwanda ibyo bikaba byaraciye barabitoreye le 23 z'ukwa 12 23 z'ukwa 12 23. Kuri ibi rero byeje ubundi ariho nsoreza, icyo bagarukagaho ni aho Ubwongereza n'Ubufaransa na Amerika yakoze reservation. Ariko nkuko nabivuze ngitangira, yavuze reservation zayo ariko nayo ubwayo iranakomeza itorera iyo resolution yapashije ejo bundi kuri tariki 20. Nkongera nkagaruka kuri FPR yuko iki atari ikintu ndetse n'abandi benshi bagomba kumva ko hari igihe izi mapping reports n'ibindi byaha crimes za FPR zishobora kuba noneho uyu munsi zishobora gutangira kuzavugwa, hari igihe bishoboka. Biragaragara ko niba Ubwongereza na Amerika ari bwo ubwabo bushobora kuvuga nkuko mwabibonye mu nyandiko bakoze bavuga bati turatoreye resolution, ariko bagiye bagabanya inyito ku buryo hari abantu bamwe batiyumvamo. Ni ikikwereka yuko bya bintu bya bigambo bya FPR byo kuvuga ngo niyo irengera inyungu z'umucikacumu, niyo le victime ba genocide n'ibindi bashobora kuba icyo kinyuma cya FPR cyo bamaze kukirambirwa. Hari umuntu twariho tuganira tuvuga ku bya Kabuga Felician n'ibindi, ndigereranya n'ibi bintu by'abacikacumu bamaze gupfa mu maso ya RPF ukuntu bangana, aribo banabarohotoye abo bishe. Ubwo twavuga ba Imakireri bagiza, twavuga ba Rwigara Sinaporo ba Kizito, ni benshi. Ntabwo nshaka kujya muri liste kuko ubwo ndashaka kugira ngo nibutse abavuba ahangaha muzi namwe benshi cyane, abo tutazi bo n'ishyano ryose. Ndiye mvuga ko iyo Kabuga aha imitungo cyangwa akemera kugabana imari ye na FPR, ndabarahiye njye mu magambo yanjye naravuze ni niyo avuga ati jyewe icyo nshaka ko mumpa nuko nayobora Ibuka, FPR yari kuyimuha. Icyo bashakaga iyo bavuga ati amafaranga yawe duhe yenda kimwe cya gatatu, ari ukuyobora Ibuka, ari kuyobora ikigega Farage, ari ibintu byose bari gushaka bijyanye n'abacikacumu, ntabwo bari kubikora. Biriya byaha byose nta nubwo banabyibuka kubera ubusambo na manipulation n'ibinyoma byabo byo kubeshya nyine ikinyoma cyabo. Rero ubu ngubu kikaba kirimo kigaragara, ntabwo ari justice y'abacikacumu, ntabwo ari abavugizi b'abacikacumu. Noneho n'amahanga yabimenye, n'amahanga cyangwa yarabimenye, ariko bigezaho barambiwe baravuga bati byagiye kera, no uyu ni umuntu w'ibandi na FPR ye, reka noneho dutangire tumubwire ko hari discussion y'abahutu bapfuye nabo dushobora gutangira kuyinishiyetinga. Naho ngaho nsoreje ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba, reka nongere mbashimira abo twabanye kandi tuzasubira ku kiganiro cy'ejo bundi mu kwa kane. Tukazaba rero tuzabatoreza makuru atandukanye arimo cyaba cyavanyeho bariya ba guverineri babiri, ariko nkuko nabivuze kimwe cya kabiri cyabo muri mu Rwanda, ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Mwakoze rero kubana natwe muri ikiganiro makuru na Jean Paul, nkabansoreje ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Tuzasubira ubutamukomeze mukurikira ibiganiro byacu, tuzajya dukomeza kubagezaho amakuru mashyashya kuko tuyabonye, kandi amakuru y'ingenzi, amakuru mutakura ahandi.
Nindubona mahari hari inzira nyayo Abagiye inama Imana irabaza amaboko bayaburira itoko
urunana rumba no urunana